fella. I'm a talo babas fella. I'm a talo babas fella. I'm a talo babas fella. I'm a talo fella. I'm a talo babas fella. I'm a talo babas fella. I'm a talo babas fella. I'm a talo. Namhlanje nginabantwana kodwa i-time lami angilazi. La ngilahla ngakazwala uthando lwalo nala ngilazi. Stepfather singihlukumeza singisakaza ngamapanje. Oledi sothandweni belingabona ngikho right. Angiphathi ngo-Christmas bengibabuka beswenkile. Ngatholi ne-present ngisho esigele mengiphasile. Ngisho esigele ma beswenka ngikhetha ukulova ngoba ngiswela. Abantwana bebengihleka kodwa ithemba zange liphele. Ukubeka ibhodo eziko uma ngikhumbula bengina 6. Bengekhe ngamkhalela ngoba inyembezi bengasisi. Well, bengisempini ngilwa nje ngibanga usizi. Namanje ngisene enga ngifila ngathi angi-exist. Hlese ngithukuthela umama engixosha aphuma uphele. Thatha isikhwama sakho udede emzini abantu njengesitede. Ngingenacala kumele ngijeze ngifisa ukuthola esami stende. Iphi intambo ngcono ngilenga impilo enjena yingifanele. Sivakashi besisodwa yimicabangeni osathane. Lapho isicathulo sisodwa ngihlubulilo kwentandane. Le hlobo bezinxosha ziso kahle asikuzele. Ubuthongo ngisho fika ngenhliziyo bengalela. Funa ukuthola la matrophy. I feel so big njengodokotele wosi. Mbizi superhero mina keeping you in nose. Ngathi I'm 6 feet phela ngihamba namadlozi. Iphupho lami likhulu ngathi isidudla liyangisinda. Impilo yami nyongo mangena mali ngiyagula. Uyabona kule mpilo lofa sifunda ngamaphutha. Isipiti siyabulala musu ukupresa amafutha. Indlela mayivaleka ngijike emsamo ngizama ukuphahla. Anginandaba nonebhifu ngoba ngikhule ekhaya kuhlatshwa. Angiphiki ngiyathandaza kodwa idlozi liza kuqala. Ungangithinte emahlombe uzongivusela abadala. Ngithanda ukubonga idlozi ma kumnyama liphethe ithoshi. Idlozi kimi iposi gcina ngikhonektha nenkosi. Thonga lami ngihawukele izitha zami uyithethelele. Ngipha amandla ngiphumelele ngiduma umhlaba jikelele. Ngithuma wena phuthuma uthuleleni khuluma uhlaleleni sukuma. Ngipha amandla ngodlima ngithemba wena khumbula. Endleleni yami gugula vuka manje bubula okwakabelo dubulo. I don't even own a house. Ama pakethi awana dawa ngaphi life in candy scar. Noma ngiyophefoma hlese ngigqoke impahla e-1. Ngiqabula amaketango ngoba ningase ngifila njani. Ngiyazi ngisasekasi and I know I'm underrated. Nami nginama-dreams I wanna pull up on the Maybach. Ufuna ukwazi ivari I will never quit rap. Anginandaba nohlekayo as long indlela ibheke bank on a storm. I'm a palm tree, my eyes on a profit. You can keep your loyalty ngoba vele something missing. Mama ungasabi noma ngizima, I'ma get it. I don't care what they saying, I'ma fake until I make it. Abanye bayangibuza slash uyithola nini deal. Abanye bayangizonda kodwa ngase ngibenze nix. Impilo ngizwisa ubuhlungu, first of all ngifuna i-peace. Iy'ntwana zami zalamba yize ngiphila, I can't do ish.
Amazo baba, kumbe naye sewalala. Amacalo baba, ngizosenda sowathwala.